amarir arathema kumaso yabana bawe bafite ibibazo bibaza buri munsi babuze ibyiringiro indwara n'ibyorezo bita n'abantu ubutita mbese bizageza ryari utubone gutabarwa kuje mbese bizageza ryari utubone gutabarwa kuje urusaku rw'intambara nzangano mu miryango urukundo rwarakonje yemi isi yacirashaje ubukene bukabije Abugumubiri nubwa mwuka Iba kinywa mazavuye ku isoko nzizi dakama Bari kinweri biroha Iba kinywa mazavuye ku isoko nzizi dakama Bari kinweri biroha
Uwaza kunesheza